Black Market Records. Hey, yo, come on. This Billy.
Yeah. Don't run.
The record.
Yeah. Jilet ni ngumu, kanero kila yut ni mkora. Mkora ni mkora ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola. Mpenja ni makrake, msikizi wanebia mama mboga. Bora ni pake, ukiwa na biz, buda hala. Halami, halami, halami.
Kila kitu mnaweka bei juju. Au mnataka situ kule mapu. Mnachukia venye tunasema show. Mnajifanya hamsiki, oi, naongea na yu yu. Kata stima kila sasa. Tutapigia jemboka tunahata. Karao bila kosa na kudaka. Kupitia sowezi kali mzea na kuraba. Mapolitician wanaziri kuomoka. Maraia wanaziri tu kuchoka. Ive sembe pia tufigi hata kota. Those why my youth wote wamekua wakora.
Kanero kila youth ni mkora. Mkora ni mkora ni mkora. Finya lapi kazi ni kuchoma madola. Benja bima krake, tusikizi wanebia mama mboga. Bora ni pake, ukiwa ni biz, buda hala. Halami, halami, halami. Nafanya wash, wash lakini wo ni shanguo. Maisha posh, posh, posh kahina ufunguo. Hakuna portal kwa barabari, don't know. I know I'm hot, jude miako neza muanua. Ni odi wa Murang'a tena bro kiwa lie. Na wao ni tandovu kila sun kiwa high. Juni lipiga kovu freestyle wakani hype. Na wana njokio lichora tatu yangu kwa thai. Ni ngumu, nero kila youth ni mkora. Ni mkora, ni mkora, ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola.
Madola, madola, madola.
Crack it, skizzy wanna be a mama mboga.